balo musumba wange. Webale, 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 oh oh. Webale Katonda wange. Mukama obadde mulungi. Webale Katonda wange. Mukama obadde mulungi. Kaba ngasindo lwena kwenyiji kase feelinga ne wengulo lugwete lunyumira nganecha wada ne vinkola kate vinyumira kase agalanze ichilala sefako mukama abadde mulungi. Yes my ojo laba webale Katonda wange
nangibate wasinga tekwalisai.
Webale Katonda wange. Mukama obadde mulungi. Sili bulungi nyo naye wendi wakiri asingako bwenalyedda awankabyanga singa wandaba wandifunye lwaki neyagala bali abandaba balowooza yenze kato tuli balongo wasoyoli eyasirana yenze gwe mwalaba era yenza ayimiridde. Webale Katonda wange
nandibadde wasinga tekwali musaayi.
Webale Katonda wange mukama obadde mulungi. Kati nnina essuubi gye ndaga ndabayo Katonda antwala kudali liddako. Katonda akutwala kudali liddako. Katonda atutwala kudali liddako. Owomukwano mba kusaba tokowa. Tugenda kutuuka fenna kama agenda kutuwanguza. Tugenda kutuuka fenna kama agenda kutuwanguza. Nali wakufa lwa musaayi.
Nandibadde wasinga tekwali musaayi.
Nali wakukaaba lwa musaayi.
Ani yalinnyambye Yesu Lusinga.
Webala omusumba wange.
Nandibadde wasinga tekwali musaayi.
Musaayi gumwe mwenyeza
tanga Yesu Lusinga.
Nali wakukaaba lwa musaayi
tanga. Nandibadde wasinga tekwali musaayi.
Agombe ika ya Samaruli.
Ani yalinnyambye Yesu Lusinga.
Omusaigo mwanazata
nandibadde wasinga tekwali musaayi.
Webale Katonda wange
Yesu Lusinga.
Webale, webale,
nandibadde wasinga tekwali musaayi.
Webale omuwonya wange
yalinnyambye Yesu Lusinga.
Omusaigo mwanaziza
nandibadde wasinga tekwali musaayi.
Omusaigo mwanaziza.